dajimsafi.com.
Baridi, nahisi kama napendwa sana. Watafiti waungane mashahidi, kama jahazi baharini nazama. Nitake nini kingine, utajiri wa mahaba? Nitafune ni mumunye, siviwezi vya kukaba. Nachomba tupendane, sabani mara saba, milele tusiachane, tukawapa faida. Nataka niwe kama jinga la mapenzi, niwe bwenge bwenge, boya boya, chizi chizi. Nataka niwe kama jinga la mapenzi, niwe bwenge bwenge, boya boya, chizi chizi.
Tani maneno kibao, wanasemeti nimerugwa, wanatamani changu kiwe chao, wanaombea bati kuvuja. Washaungana makundi kukavikao, penzi letu kulivuruga. Tayari kapanga Mungu, bure mtajisumbua.
Nitake nini kingine, utajiri wa mahaba? Nitafune ni mumunye, siviwezi vya kukaba. Nachomba tupendane, sabani mara saba, milele tusiachane, tukawapa faida.
Nataka niwe kama jinga la mapenzi, niwe bwenge bwenge, boya boya, chizi chizi. Nataka niwe kama jinga la mapenzi, niwe bwenge bwenge, boya boya, chizi chizi.
Nataka niwe kama jinga la mapenzi, niwe bwenge bwenge, boya boya, chizi chizi.
Nataka